לפעמי שלום אונדיס.
Mukama Mulungi, Tata Mulungi, Akoze nyo, Wobulamu wange.
Mukama wafe, Yesu Kristo,
Akoze nyo, Wobulamu wange. Katonda, 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 Katonda Mulungi. 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 Mpologoma ya Yuda, Kabaka wa Kabaka, Okoze nyo, Obulamu wange. Da do pore me awora pero mero me yo lo bolu no bobero kachi butere
ubanga 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 ubanga
ubanga kura
ubanga 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 ubawaribe
ubanga chaka
ubanga 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 ubanga
ubanga yako
ubanga 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 ubawaribe
Kristo utoi koyatoria ibala imara 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 Yesu nani imara 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 Yesu iber iber ama Yesu
Katonda, Katonda Mulungi.
Katonda Mulungi.
Katonda, 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 Katonda Mulungi.
Katonda Mulungi.
Katonda, 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 Katonda Mulungi.
Katonda Mulungi.
Katonda, 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 Katonda Mulungi.
Obango